Yeah, K-Mula, story of a Makumba. Big shout out to Obi Cool Rose.
Que bestia.
Francis Mwanza, Black Mambazo. Hey yo, Selassie, I see everybody that play the role. Let's go.
ZWAP.com.
Yeah. 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 Dupin 6. Nafunta na vilimba siliza chesikulu zaka vutika makumba ni mau ya wambuya ayo wa jesi mulimba wanabala mai wanga Christabel makumba makani ya kustudio nda kusenga ya leke advise sina mveke ndaba kustudio sini na leke nyimbo za bene nenzo maima kuskulu nenzo shina loko nenzeli maina 15 years banani saina kututa freak of studio ya El Salim kudosa na kome kwa nani uza kam in. Nika rapa benzo kamba ati ichi chili badi. No wonder na wapaya mchimozi chili badi. Basteji nenzo paya kaleza nenzo balanga. We na shusha kwele basi akafunse kuchilanga. Kuyopa kufa kapolo kumatezi ya kusokolo olo kugonela zigolo mwana opanda makolo. Basteji nina seluka after moku na feluka. Mike nina daya njila studio nina vala. Dupin 8 G11 Tem 2. Naenda kuchibombo kuja kuboarding high school. Living behind my brother's papa clan's high school. Musale bwino banyama tabene aiku. Kuja kuboarding I try to catch up. Mwana lusaka sone zeli jacked up. Gang gang wena chenda monta Timothy Nangwale na wena luanga monga. Kama nomo nona ngudobo che mu blood. You really wouldn't thunder when this is my serve. Shikuku chilipo futi tili na love. Zeru za kazizi mutima wa dove.
Yeah.
Yeah man.
Ah, Zivens event.
Yeah. Yo, 2 weeks plus a day and yeah my points nina peza. It really could have been worse, I swear ni kucheza. Skena na siliza, na buela musosa. As a school even na wajoina majosa. 5 years ya pita underground sini gumula. Nina mvela manta na tini chinje formula. Mbuya wanga naya nani kazika pansi. Nono woma kumuto nshika nebo panshi. Ndawi yanga ya fendela ya buela munia. Nikalibe kufa makuchi nja kokaria. Anadwala kaleza ni kucheza. Bati anagwada mlungu wake no mufusa. Mukani tenga aza jesa makumbani nda. Sasebenza aza sunga makumbani nda. Kulichauta mbuya anapempa. Anati mkani tenge uyu nchito akapeza. Survival mode kicked in I became desperate. Kusakira nchito loko sneze graduate. Uja ulendo wenzeli olimba. Kupita na pita na mpaka skonki kufimba. Wande mbuya wanga pamunda wanga. Todi wazalimba pali vuto langa. Mumenso mwanga na mumatu mwanga. Anawa yanka don't you worry ndi mwama ibanga. Time nina disa kuyenda kukamfinsa. Nopala uka mpaka training tadonsa. Nabwela kobuju life yanka la gudu. Thanks to wazalimba big brother wa muhudu. Chito na peza umoyo wanga zetedi. Mbuya akondwela prayer yake answered. Shpangano ni shpangano. Diru ni diru te. Pempelo yako na yanka soninga kutenge te. Mbuya wanga sana danda ule. Anantumira phone kutisia ni pumule. Promise your mother nza kusunga mpaka ukakule. Na kwani saso usale bwino usalile. Yeah. Keep resting in peace Jesse Mulimba. That's my grandma yo. Bambuya ba makumba. Muzukuru wa ba Jesse. Yeah. Keep resting in peace Christabel Makumba. Eugenia Mulimba. Hey yo grandpa. Newton Mulimba. Keep resting in peace y'all. Till we meet again. We still carry the memories. You'll forever be a part of us y'all. Cheer. Story yaba Makumba. K-Mula. Slanga's finest. Command Jah.
ZWAP.com.
Hey yo,
UK best. Thank you for the platform, yeah. To let me vent through the beat, yeah.
Get best.